nengcela ungalaleli abantu. Mngani wami, sithandwa sami, nengcela ungalaleli abantu. Mngani wami, sithandwa sami, nengcela ungalaleli abantu. Abantu banomona. Mabethishiye ulumlomo kodwa uvala amadebe ungabalaleli. Zelo bakelela nje nada
sometimes
ngoba tshelo kodwa sanda
sometimes.
Zelo bakelela nje nada
sometimes
ngoba tshelo kodwa sanda
sometimes.
Zelo bakelela nje nada
sometimes
ngoba tshelo kodwa sanda
sometimes.
Zelo bakelela nje nada ngobatshela ukuthi usanithwana.